Download from ZReloaded.com.
Yeah.
She said, Utumize transport ndi bwera cha kumadzulo. Pepa momwe zinakhalira dzulo timacheza ndi azanga ukuti kuvera nyimbo kalangati ndinatopa nango zindikira tulo. Utumiza ntaiza utangopanga tempin ugureko galeys osaiwala to spin ningosamba ndikozeke kenako ndizibwera ndikuuza nkanyamuga ndikuuza nkamabwera kunalukoza pa bed kuyala bwinobwino kusamba changu yangu nkuvala bwinobwino kuvaya pali kwa stone kugula ka 6 pack pano ndi chama 5 ndekuti yazifika 6 bus 6 to 7 p.m. 8 to 9 p.m. Now I'm losing patience. I think in the mean beat it. Cause I'm back at 6. Got my phone is saku yanka. Can I go?
Nangandi chanine. Jandi wanandi chanine. Falling all over again. Halila gunami zitra. Yeah, I did it again. Toma, toma. Just like Tiwa.
Ankolo anga, nalinda ankolo anga anabwera ku hostel, pamba kazini wanga tinavaya ku host pakaona kazini wanga anachita tungozi nkanafoni sindi mayanka soma ndikhulupirira bwanji umabowa umangondikayikira basi koma iwe sumandipanga trust umafuna zingo kwiya nkhani ing'onoono umafuna zingo lira koma no be ndapanganiza ka school fees kaja opanda kutelo maesa city lemba baja ine ize ndingofika chapa banki golowa ku banki rumizira bwezi kashi potuluka mu banki nakumana ndi crash na mwina wapa kwizi nali limodzi crash
congrats mwana mana mudzulo anabwera she's pregnant tata muti nuye
Nanga ndi chanine, chandiwona ndi chanine. Falling all over again, khalila kunami zidwa. Yeah, I did it again. Koma, koma, chosatiwa, chosatiwa. Wandiswela nsomtima uwa, nditagetima uwa.
Angati ndi vigo ndeno zatheka bwa ati yali ndi mimba kuti ziveke bwa mwina sizoona mwina ndizabodza koma ngati ndizoona wandimalodza I can explain baby I can explain tamvetsela kaye baby let me explain I was like fotokoza bobonsa nakubange kaza before she could speak wayamba kusanza ndizowawa kazi yusinangwirepo ndikayesa mwaya nkandiuza tidikire mango awisi tinkadikira apye mango omwewo azatadyera njira
Nine, chandiwona ndi chanine. Falling all over again, halila kunami zidwa. Yeah, I did it again. Koma, koma, chosatiwa, chosatiwa. Wandiswela nsomtima uwa, nditagetima uwa.
Download from ZReloaded.com.